Sera kil mureekana ayaa v o a u sheegay in diyaaradaha milatariga droonka ee ka duulaya saldhigyada ku yaalla dalka Niger la xadiday. Tan iyo markii ay afkambigu u dhacay bishii Julaay, dalka Niger ayaa xarun u ah milatariga Maraykanka ee la dagaalanka argagixisada, sirdoonka, sahanka iyo weliba la socoshada galbeedka Afrika. Diyaaradaha drooniska Maraykanka ayaana ka duula saldhigyada magaalada caasimada u ah dalkaasi. Kanina waa saldhigga ciidamada KDS oo dhaca ilaa iyo 1,000 kilomitir oo jihada waqooyi bari ah, waxaana u fududeeya ilaalinta hawada ee aagga aan xasiloonayn ee harada Jaad ee dalalka Cameroon, Jaad, Niger iyo weliba Nigeria. Sannadihii aynu soo dhaafnayna maleeshiyaadka Islaamiga ayaa mashaakil ku keenay dadka deegaanka. Bill Rogio waa falanqeeye ka tirsan xarunta Defense of Democracies. Maraykanku wuxuu haystaa awood xadidan, khayraad xadidan, iyo fadhiisimo xadidan oo uu kala doorto. Si adag ayaana furka ugu sii xajinaysaa mushkiladda. Xadididda howlgallada diyaaradaha drooniska ayaa u Rogio sheegaya inay siinayso maleeshiyaadka faa'iido, iyadoo sababtuna ay tahay yaraanta sirdoonka iyo weliba korkala socoshada. Waxaana isfahmaysa kala doorashooyinka ciidamada Maraykanka iyo weliba xoogaga xulafada kula ah la dagaalanka argagixisada ee dhulka, sida uu sheegayo Frank McKenzie oo ah jeneraal Maraykan oo howlgaba, sidoo kalena hore u soo noqday madaxa tan iska dhexe ciidamada Maraykanka.
Waxa
ay yaraynaysaa awooddaada aad ku helayso bartilmaameedyada, waxay yaraynaysaa awooddaada aad ku gaarayso marxaladaha u dambeeya marka aad rabto inaad weerarto. Waxa ay saameyn muuqata ku leedahay awoodda lagu sameynayo howlgallada noocan ah. Waa muhiim iskaashiga ammaanka ee dalalka Maraykanka iyo Niger ayaa la hakiyay tan iyo afkambigii bishii Julaay, waxaana wasaaradda gaashaandhigga Maraykanku shaacisay Khamiistii inay meel kale geynayso qaar ka mid ah ciidamadooda jooga saldhigga cirka ee 101 ee ku yaalla caasimadda. Waxay tiri, ma jirto halis muuqata marka la eego wax halis ku ah ciidamada Maraykanka, mana jirto halis ah dhibaato dhulka. Tani keliya waa tallaabo ka hortaga. Maraykanka ayay gudaha Niger u joogaan ilaa iyo 1,000 ciidamada milatariga, waxaanay saraakiishu sheegeen in wax ka yara 100 ay halkaasi ka baxeen tan iyo markii afkambigu dhacay, sababo la xidhiidha arrimo caafimaad ama beddelka howlgallada ee sida caadiga ah loo qorsheeyo.